gomɓe ne kettini studio kala ngu wakkati habaruji ko sukaɓe ummatore dow studio kala ngu komin Oumou Oumar hawtade he Abdoulmoumouni Ali Nialli jangonɗa
jamni Allah ka Oumou a annden ɗum e gaddanɗen hettinantoɓe en alal o
nder habaruji ɗen ni Abdoulmoumouni min kalan dow filla jande e kol nonni tawaɗe nder wuuro Gaya nonni komin bowini alal fuu minen gadda tarik sukaɓe ummatore nonni hande en kaltana dow suka ummatore nonni kolowo pineji nder wuuro Agadez min kantiran fijirdeji pirtol ɓalli nonno Abdoulmoumouni min jahan Gaya Gaya do mbiyen ni janguirde école potorɗi noon quarteji 1 e quarteji 2 janguirɗe ɗiɗɗi ni ana janguirɗe école noon ko jaɓɓititta sukaɓe gonduɓe laaru noon ni
non jatti waɗi Oumou janguirɗe ɗiɗi ɗe nden ni cingama ɗum ɗu ni fa hannden ko watta sukaɓe ɓe nden ni mbawa jangude en kettino ko fadel Alou waddi firta ɗengal fulfulde
ele l'école ɗiɗɗi endan wodanani jangoɓe hemre capanɗe taton ko hewi e mabɓe fuu larɗuɓe noon endan Hamida Harouna goto e mabɓe
ayka
mi warana fami ekkito bindi école no weli kan sanne gam jande de min gaɗante brainum toɓɓe toɓɓe gon kan didete ndeni mi jangui mi wawi miɗo yiɗi mi janguina bandiraɓe am
ɗo endan nokku noon laatiɗo jomum laaru fuu mo tawra hattaɗo warde naata e ley l'école endam yerno Yunusa Amadou goto e jangguinoɓe holliri
oui ici miɗen godi fa yettade classe CMM miɗen godi fa hande sukaɓe jangoɓe larɗuɓe ɗiɗo tawaɓe nder sukaɓe ɓe larɗay ɓen no janga
laaruɗi adama hana hadde jomum wadde gurdam mu yerno Mouhammad Fary Adam kawjiɗo jande le département Gaya o haaliri
aujourd'hui que ça soit handicap visuel
handen om miɗen janguina neɗɗo larɗuɗo bumɗo na bongujone sukaɓe jangoɓe no godi sa'a keɓal gam tinnari ɗum jami ɗum do hunde noon ko wooɗi min keɓa jalade saroɓe sukaɓe larɗuɓe wonɓe nde watta seko seko leymu
parent kesite encore
l'école laati sukaɓe larɗuɓen tawa nder hen endan ɗo Gaya l'école ɗi endan no woodi ko jaccani ɗi haara dewte jangguinirɗo endan
nonno Abdoulmoumouni en darto ɗo nder ñamey sukaɓe école ɓe université Abdoulmoumouni jofo kamɓen doni ɓe gari fa ɓe gaɗa hano cuɓaki cuɓaki ɗo ɓe ardina hano hoorejo noni ko ardoto hano fedde mabɓe nder mabɓe ni woɓɓe hano kokki fama dow filla sigila hano cuɓaki noonni e koɓe domi e hoorejo on nani ko Moussa Hassan wardi firta e ɗengal fulfulde rowanin layre de waɗaka no hikka ɗum waɗira nde gomɓe no tefa ɓe fuu handira ardangal gal min kay to an goto tan handi wi'e heɓi
franchement ma position
c'est ko Allah min kay mi walana ba goto amma ko elan mi woni Allah hokku jon sa'a bawɗo waddande min bayle
kewɗe changement
joni Oumou ni garten harko dartani golle yaru yaruji bonɗi ɗi sukaɓe ummatore gonno gaɗa ɗum ɗum waddi ko fa hannden o yiyam han fedde dental leyɗe duniyaru hawji no filla ummotoɓe leyɗe mumen no jaaha leyɗe tubakoɓe ɓenden ni joɗɗini sigila goɗon ni
non noon jatal Abdoulmoumouni de ɓe gaɗa sukaɓe ummatore capanɗe jeɗɗi e joyi kamɓen kawra ɓeɗo ƴuwande nder wuuroji feere feereji noonni tawaɗi nder commune mo dokoro nder kokkuɓe andergal ni Abdoulahi Ibrahima no tawa nder mabɓe o hokki jaadi men Adamu Oumaru Fama
cette rencontre vise
koro pottal ngal ɗo wonno hono tindino noon yaade sukaɓe dow fi gacceji ko woni e jarol kullantareje bonɗe hon drogue ni endam yarugol majjum no woodi gacce ko waddata sanne fara arsuko leydi e hoore mum woodi du konɗe ɗum bonna jande sukaɓe ɓen endam ɗum saa min mbi tomin gandnaɓe tindi min kollitaɓe du konɗan nan ko tawi ɓe acci ɗum ko watta sukaɓe capanɗe jeɗɗo joyi on kay woni ko wari fotti e batu o ƴuɓe nder guure sappo enen
village à subir cette formation là
non noon ni Abdoulmoumouni nder habaruji min ɗi alal minen gadde tarik tarik oɗo ni ko suka ummatore noon o rima kana sappo e tati lewru décembre hittane 1996 nder wuuro Agadez o wiyata kena Mahamadou Moutar Ibrahim kanko ɗo ni o larɗuɗo illa umo fanɗi nder bononda lore ko o waɗi
non jatti waɗi Oumou suka ummatore oɗo ni fa hannden walana no jangga premiére à ton enden ni nder CS Maymanga Oumoura nder huɓere Agadez de enden en kettino ko Moussa Mamman waddi firta ɗengal fulfulde
o suka mbiyeteedo Muhammadu koyngal gotal o wodi ilo wodi duubi sappo e goo kano haɗayimo o waɗa jannde makko nder mundu ko nan omo golle dow fi kologo pineje mo heɓa e muɗum gurdam makko
fi o heɓana kana illu miɗo wodi duuɓi sappo e goo loore gom fi min miɗen dow motere koyngal ɗan taƴa e haala ka kalten ka premiére gon miɗo waɗa nder janngirde cs mayi manga umara to mi yi'ana nde neɗɗo gollay heɓata hunde fuu jom pineje kolo tomi ndeni mi heɓi ceede miɗo yeggita faysa komi neɗɗo larɗuɗono e muɗum kumtirami muraduji am minen saroɓe am e higiraɓe
o suka ummatore mbiteɗo Muhammadou tawdaɗo o laru ni omo sigili fano woɗi gam batte o hunta haajeji makko fuu l'école on no waɗa gollal kologol ngol du no waɗa
hanana neɗɗo waɗa tan sigila mum illu jippinomi l'école no garanmi ɗo gollude ley jemma mi hoota dursitoade ɗereji am woɗi hunde non ko tiiɗa gam fini Allah fof neɗɗo anda yamde jeetati subaka yaade midi ko gollata midi warde jemma yamde jeetati du neɗɗo famana ko waɗata
to yigira makko ɓe hawti classe kanko Muhammadou muttari oni o darke darde mbawɗo ñemmintinede ley golle ko wonno waɗa Moussa Alhadi goto e ɓe janguiditi ɓen ɗan no hollire en hono ni
ano min laatiɗo higo Muhammadou Muttari o suka ummatore non larɗuɗo kanɗo ñemminede woɗi du imo waɗa no watte fuu e humtude muraduji makko o domta fa goɗɗo wara waɗanamo goɗɗum no tiiɗi iri makko suka ummatore heɓe fay nder l'école ɗon sukaɓe janngoɓe l'école e jannginoɓe fuu no andimo
ley miiloji makko kanko suka ummatore mbiteɗo Muhammadou Muttari kam wonno o laato mbindowo mballe fittoɗo dewte dow fi gurda
ummo harkodarta fijoji coñinol ɓalli hannde ni sak kettinoɗen ko Habibou Garba wadde Soumana Amadou firte ɗengal Fulfulde
himɓe tawdaɓe laruji hannde nde enɗa wonno koɓe timmini kamɓe konɗan ni ɓurodirol mabɓe ɗeɗol koɓe gaɗi dow fijoji pirto ɓalli ko laati du fedde mabɓe nde enɗa kañum ko sigili ɗum illu sappo lewru juin du wona koɓe puɗɗino stade général seni kuncé ɗo gallu ñeme hara fila dogguinol kekeji du konɗan ni ñalade itanandele duniyaru dow fi dogguinol ngol enɗan wadde firo joɗanigu leydi enɗa ɗo leydi Niger hawtade e fedde hawjinde dogguinol kekeji e leydi ndi enɗan gaɗi assin nayyi lewru juin ko ƴaɓɓi ɗum enɗa dogguinol kewgol nder gallude ñeme hono tata ɓuriɓe wawde dogguinol ngol enɗa ka en goni ko kokka nokkuji ɗe fuu mbar jariji rewɓe no hen worɓe no hen fila ko dart kekeɗi koye tataɗɗi enɗan Alzuma Ali kañum woni ko daɗiɓeɓe fuu le mintaji nayyi e seconde uji sappo kam won ko doggino kilométre ɗiɗi ɗiɗaɓo on kam wonno Nasiru Munkayla kandu kono le kilométre ɗiɗi endan waɗi mintaji nayyi e seconde uji sappo e jeegon tataɓo woni Ali Zakari kandu heɓaynani dow kilométre ɗiɗi endan mintaji jeegon e seconde uji jeɗɗi
ɗoni min danata habaruji men seeɗa lamɗo holli min jeɗɗire warore min gaddan habaruji gon ndeni onon giɗi kettinoɗon habaruji ɗi onon mbawi wadde tati ɗiɗi joyi dow lawol RTL ko on joɓata ceede